Ekiro basajja bannange nabudde mu mpaka amatumbi g'obudde labuddeko oluyombo ne tutaasa ate ekiryo n'omuwafu bisimba n'agaala wamuwafu yasoose kwenyumyako nnyo bawalirwa tagata yeegoola mu bbanga kiramu babinywera balirwayo nnyo n'asaasira ekiryo okwewalula nga kityo n'agirumiriza obunafu kibambi okubuma enkizo ekisimba mu bbanga nekirandiranga kwetula mpozi yakina kusimuwafu n'asusa kiyomba akotesa omutwe yasusa ati kimuwafu oli muswavu gulumirinya otyo n'obalangako obutyo obutontogolo ate obukambagga gwakomambira esoli zinimbala agasujju nammogge gati abawoomera bali babawenja nnyonyo kale omugejo gwe oguyambye omuti kaniwalulinga njuna bannange olina jemeza teyayo yakulima nsonze nalima ekisambu kyantaliza lwansonga sibala butontogolo bakoka bedwawagasujju munnange amangu ag'omuwafu n'atwaga batasiza naye gwoyize muki mubenoku bigambo bufune sanga lya bbeeyi naye eryali nagoludi tumize nyonyo naziba musasi uwebule nkumbi niyetenda bwaweese nnyo gamala naye nga byaweesa batawesa bebafuna enyange yajja nevumakabuguso inoobutama bwakisitabeerambi bawansolo teyayagala bantu ako omuntu abaagala muddira mmese mbuzi nyange yabangala ddenge abanze wano nziba mukkana eryentenga ataano ezinkanya ne bwenzirinnya ku nnyindo nimuyonjo ne mufeesi nnyange ensanyusa mwami kaba naye naavaamu omwasi n'agamba nnyange agira ava ku nsi eno n'asabaamuwa ekibuuzo bwakitta ng'amupiirako ddala taliddira munyega n'amubuuza nnyange osiiba munte gwe wanywako kutututukamwa munte eyo laba nnyange wajja akanula amaaso nga neerangi y'amata simwangu wajjebanya papa n'ajuliza nti sinywa amata nderuka agava mu nte muziibanga ogumuka bansanga n'awakanga ngalamiddaawo kalunukago n'entokugyebuki nnyange katanoonye nywa nteyente anoone gategere bwe yafiirwa edda naye nga n'olumwa lusongo bunyonyo anoona ate nywa nteeka mukutusi yeyannyonnyola banne nditusiiba wano naye olumukaga amataga wakuusi gwawulira mu kino izeemu ki kyewelowooza si kyoli munnange bizibu basajja bannange nalabye oluyombo olw'okutuna eriiso nga luva ku nnyonyi eyayise mu bbanga kusaawanga mukageeza mu ttuntu kutuyawulidde ennyonyi mu bbanga liiso n'atunulayo okusuubula okiraba kokutuutide eriiso ntyanga sibajiwulira tobadde wagiraba liiso n'abigaana ndikutuusaaga yogereranji ennyonyi yise wano Irangyoli na kujibu zanzi Watewete ndoku ulirukangala Kukwenziviza watekulia Zivu kungamba tinolabishinya Sine choto ulitenze soru njiraba Kukukize njuba njiraba mpanga Kukwenziviza mbulire munange Kukulire njuberi musa wangatanu Kutunakabasa ntiakola na yeriso Bambi ya kolo mchira Wize mchi kwa mkulirizo weta Linda wakuwane tiona sose Kunja kwero uza kioto litata Linda wala wafuke mizani Liso ya nisinga kukutu mkosi Baeri yobu ongo atakia mungiri Anti liso ni wala wukamara Tategira sharabie buongo watakora Koleji njuo kulumi ya gundi No unzi bango yambi muyambi kiriza Pekete wapasa na jabo nyabo nyomuto Nagu otorogu kola kubami Neku kukulumi ranjuo kukwocha tiyo Neku sabachira lage kumupanga Kia liye wako linga manguri Agu onye kunjuga na yakuta Jire na tabira mulinga kera Kaya ya lila uvulunji mpanga Njuga wake muko kurengero mtu Kateri wa isa mwenye tirapute Njuga nasungu wala awonyonyo Kumulilo na yongeza kusechi Asanu msechi lave mpanga Ungerenga babirilo mtu Olu wabuolunji adeshire kwa chamuka Nasanu kate na kola masi Njuga chireche mkuba ya tonyano Mutu na uwiru Namasi Wakukutila chila kumupanga Muto ya liawe witaji mupatita Wawonjubani kwa ya kata chatisa Mayamba kuyambi ukuwa wifungu Mwulirevi onotoba kumsenu Mwazi mwongoli na mwamasi Mwambulite mwusimu kudolu Mwambu zenyamanda vivi kwenu mse Masi Mwote mwenyemu Kaya kaliza anga chiviku kwa wagundi Mwogo kusanyo kamu nunga jera Sekwanga ya tema kakule vatnake Kumbali tuze njini mumbali emba Naralira na kakumba kemingu Kate sekwanga ya lia wanye pagama Sekwanga nyamba kumule pagama Kwa sekwanga bintu yubili omoti Olava nechinye kukuchi ya kono Kanjibie we murute kumbaku Nimpe njango uka musanja Nusuluweza masabu genigu Ngena kutia tampanga na kumkeje Nange sewo mbili alu wapidi ya kau Kayesa kera kukuli magendeyo Kabaye mpaka manjini mkwe muta Kabakungu basili wawankuma vajia Bakavire kumuna ule kemi Labo mkungu baso mwabuza sekwanga Yuliwe muna ire yukubira wanu Kuyendi wawadu kiranu mituwa nyo Kama wangu kumfaka mangwati Mkungu baso mwala ya tesati Sekwanga tumulie njini kafute Anyana mkutu mamumbe unu Alijumba yomufuna yetiripe wanu Singa ya kumula njini musekwanga Mbandi mkose mungu angutogu Keleza kutima musajia mungange Mbandi mkose mungu angutogu basuti muri njula bunga mfuti. Zakirwa bajaja zina makuru manja tebuli saidi uzipoze sabubi olumusono uozi kangala tirinza kwanguira zirinda burwanga beti mururwe rwamwe katali jiria uruwe suvi wabweku amalindi zirwe rwamwe akabanga mulalu atulu wababi ezi kukuli maru abanyiki babafuna kukukuku alukambia barabula Taro abagumiki zoro Amanyi tegali abatumalwe kwa mwe Abantu balamu magumalu amanyi Tulaka abakubi bengalonti bafujo Abakubi zizobu wakubi nkona Usanga bewa mwabakubi sabuni Akuwali zokuli nyabone kupa Banafusi ulamuviru Woto nabati ya luhiri za nyonyo Namanya koti nifune mbali maso Pamuka mwaba nyiki kuna loru wa mwe Linda chikweyo kuru wa baba yabu Obu kumbosi kuna nyaru wa banamaka Hawa sabu saturu wa basemaka Kalo mungu asome soku tukau Sana chibu baku sasundira bakora Sana sabirwe hama nikira njasa Kuwa kunu mtu serina mwele